This is an MUT Radio podcast.
Usahlele nathi nje we meet morning rush njengoba bese kuthemisile ke nje mlaleli ukuthi sizoba nembongi usekhona ke nje usicela mpungose unathi njengamanje.
Yebo sanibona.
MUT Radio, good morning. How are you today?
Ngiyaphila ngiyaphila. Ngicela ukuthatha lethuba ngibingelele abalaleli be MUT Radio. Ngibingelele nani vasakazami ya studio ngithi ninjani.
Mpoyezo siyavuma mpoyezo siyavuma, it's Friday. Welcome to Mid Morning Rush Show la we MUT Radio. Wamkelekele mpoyezo ekuseni nje.
Ngiyabonga futhi ukwamkeleka, ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu. Sicela for someone who doesn't know you, can you briefly tell our listeners ukuthi ngabe ubani sicelwa kaMpungoza?
Angazi noma ngiyichaze ngamagama yini noma ngiyichaze ngomsebenzi engijwayele ukwenza, kodwa uma ngiyichaza ngamagama, uSicelo wakaMpungoza umfana nje ongemncane neze ngiyiqhulile. Ngiyaxolisa. Kuyazana. Usicelo umntwana nje waseqhamuka endaweni yasempofomeni eseHowick. Usebenze engikwenzayo, ngibhala iy'nkondlo. Ya, ngicabanga ukuthi iyona ndlela engichaza kalula kunazo zonke lezo ngaphezu kwakho konke okunye.
Mhlawumbe nje sicelo ukubhala iy'nkondlo kwakho waqala nini, and when did you realize ukuthi you have this talent yokubhala iy'nkondlo bese uyayihaya?
Yo, I say sesifite for this cutting ngakho ngithi angidala. Ukubhala iy'nkondlo ngiqale ngo-2008 bengisesesikoleni ngifunda lapha enqaba kaZulu kaMasha. Ngiqale ngo-2008 ukubhala, ngaqala ngo-2010 ukuperform. Uma uperforma-ke ila ubona khona ukuthi ma wani ngikhuthi kulento ngoba uma ngisho lento abantu bashaya izandla. Ila ngabona khona ukuthi abantu bashaya izandla kusho ukuthi lento ngiyakwazi ukuyenza. Kwayila engiqala khona-ke ukuyisukumela nokuyijabulela ukuyenza nokuyikhuphulela amasokisi. Kwa till 2012 ngikwazi ukuqala ngizwakala emsakazweni, kwayila esengibona khona ukuthi no, lento mhlawumbe ngingayithatha ngiyenze kube into engiyiphilisa ngayo.
Mfowethu, sibonge kakhulu mfowethu indlela oyibeka ngayo ukuthi ungene kanjani, and yini lekukhuthazile ukuthi ugcine usungumbhali wezinkondlo, ume usuyimbongi, usuwusonkondlo. Njengoba sibona nje ukuthi uSicelo Mpungose uwumuntu osewaziwa kakhulu. Mfowethu, ngabe mhlasimbe ubane umuntu othi mina lo ngikhule ngibukela kuyena, mhlasimbe yona role model yami, bengibukela kuyena ukuthi ngelinye lamalanga uma ngingafana noSibanibani, noma uma ngingafinyelela la khona khona uSibanibani, ngabe sengisezingeni eli-right kakhulu kuyo le ndima yezinkondlo.
Fethu, lento kumina lento yama role model iyahluka kakhulu esikhathini sami sokubhala nesikhathi sami engiqale ngaso ukubhala iy'nkondlo, yabo. Cause ukuqala ukubhala bengiyikaMasha, nje bengichazile, bengihlala kaMasha, ngifunda enqaba kaZulu. So bekuwabantu abakhona kwi-poetry session ukuyibona engabona ngabo ukuthi kanti kunento ekuthiwa iy'nkondlo inje imnandi le nto, yabo, yakhe le i-poetry session. So nami ngathi ngithi cha, ake ngiqale ngibhale. Ngaleso sikhathi unemfowethu engingasho ngithi akafikanga izingeni lokwaziwa abantu, igama lakho kwakuwuPholani wakaNgcobo, uhlala kaMasha. Uyena engangibukela kuyena kakhulu mayibhala, ngiyithanda kakhulu iy'nkondlo zakhe. Kodwa kuthe sengibhala sengingenile kule ndima, fortunate enough ukuthi umfowethu naye yenza umsebenzi ofanayo, usiyabo ngaMpungose. So yena ubehlala eMaritzburg ngaleso sikhathi, mina ngihlala ngakhe eThekwini. So ngithe sengingenile-ke endimeni, kwayila ngithola khona ithuba lokuthi ngisebenze naye eduze, sibhale ndawoni. Kwayila ngifunda khona izinto ey'ningi kulo mkhakha. So ngingasho ngithi indlela yami ibihluka ngesikhathi esengikusona ngaleso sikhathi, nganti ngayibeka kanjalo.
So you're telling us ukuthi your love for poetry laqale e-high school, lapho waqala khona ukubhala?
Yebo, mthethweni.
So what can you say to a young person ofuna ukukhula naye abe imbongi, mhlawumbe use-high school uyabhala, what can you say to them?
No, simple kakhulu, simple kakhulu dadethu. Yabona ngesikhathi thina siqala ukubhala iy'nkondlo, ngicansi kwakunzima cause into oyifisa ithubela likhona, kwakuyithuba lokuthi uzwakale emsakazweni. So wonke umuntu obhalayo wayefuna ukuzwakala emsakazweni ukuze mhlampe abe popular, ukuze mhlampe indlela yakhe ibe lula. Kodwa njengamanje sekulula kakhulu, awusadingi into eyiningi, usudinga ukuthi nje upushe, upushe ku-social media. So uyakwazi ukwenzela amavidiyo wafake ku-social media, izinto zakho yihambe, izinto zakho zenzeke waziwe. So into engingayisho ukuthi akusekho kakhulu ezandleni ze-media manje, ezandleni mhlawumbe zomsakazo noma zamaphepha noma ze-radio, sekusezandleni zomuntu wonke. Umuntu una-smartphone manje, so kukuyena. Bakhona o-TikTok, bakhona o-Facebook, bakhona o-Instagram la ongakwazi ukuthi ushare khona umsebenzi wakho, bakhona o-YouTube la ongakwazi ukuthi ushare khona umsebenzi wakho, izinto zakho, umsebenzi wakho waziwe, ubonakale, then bese uyahamba. Because esikubalulekile kule nto ukuthi waziwe, once waziwa uzokwazi ukuthola ama-bookings. Iyona ndlela esikwazi ukuyiphilisa ngayo ke leyo.
Mfowethu sibonge kakhulu, mfowethu sibonge kakhulu. Mhlawumbe mfowethu explain ke imuphi umsebenzi mfowethu kasicela mpungose ofisa nje ukuthi umlaleli awuza njenganamhlanje ekuseni. Ikuphi siphathele kona njenga namhlanje ekuseni?
Ngoba kuseyise ekuseni kethu, ngingasho ngithi umlaleli uvuka ufeza amaphupho, ngoba iphupho lihlale liyiphupho uma wena njengomnikazi usalele. Khumbula izolo kunamaphupho ofuna ukwafeza kusasa amabusu. Kwashwa, walala, kwafa, wavuka sekuyikusasa. Wena wathi kuseyi namhlanje. Lokho kwenza ukuthi usuku lushintsha kabi, usukulela ukubona ukufika kwekusasa nokuphela kwenamhlanje. Mina-ke izolo angilalanga, bengibhala le nkondlo phakathi kwamabili, namanje ngisabheke ngawayizolo. Amehlo, kusho ukuthi ngibuka umhlaba ngamehlo ayizolo, ngiyabona ukuthi namhlanje ile lokhu libiza ngekusasa izolo. So ngale nkondlo ngiyakuvusa, emaqandeni isikhukhukazi, iqhude likhalile, ilanga lokufeza amaphupho selifikile, awusebenzi kani, uthi ulinde isikhathi sakhe, esakhe isikhathi asingakafiki. Kancane ngisacela ngiphi isikhathi iwashi lisele emuva. Lobu-ke ubufakazi bokuthi isikhathi siyalishiya ngisho iwashi uma lingasebenzi, kwena singakulindelani. Uma ungasebenzi namhlanje, kusasa uzolindelani. So sebenza kusenesikhathi, ngoba kusasa uzobe usukhala ngesikhathi uthi isikhathi sidliwe yinja. Vele umsebenzi wenja ukudla into echithiwe, ngoba isikhathi nisichitha ngokuchitha isizungu. Niqambelana amanga nithi niqhuba usuku, nikhohlwe ukuthi into eyiqhubayo usuku ngemva kwayo kusho ukuthi ziyakushiya izinsuku. Uzongasebenzi namhlanje bese uthi inkubelele into yomntakabani, usho umntakabani bese uthi izithukuthuku zabo. Khumbula emhlabeni indoda idla izithukuthuku zayo. Ufuna okutshalile, sekushintshile, useyahlekwa, uzenzile, asisamkhaleli nozumekile. Simbuza ukuthi ubulaleleni ontanga kudala bevukile. So vuka ufeza amaphupho, ngoba iphupho lihlale liyiphupho uma wena njengomnikazi
usalele. Yazi ngiyabona nanga phela umlaleli uthi umlaleli wawe sengifisa engathi ngingayizwa bukhoma nge live. Ukhomenta nje ungaqedi ngisho uqeda uthi nje engathi ngingayizwa nje bukhoma le nkonto live la emsakazweni MUT Radio. Mfowethu ngiyathemba ngelinye lamalanga siye kuba nawe la endlini zokusakaza, engathi umlaleli akanelisekile kahle ufuna ukuyizwa kahle nje bukhoma la endlini zokusakaza.
Kuzokwenzeka bese kuzokwenzeka. Asithembe ukuthi sizodlula kulesikhathi esikusona, kuze kufike la esikwazi khona ukuvakashelana. Ngiyathembisa ngempela ngempela, maningimemile ngibe ngikhona. Umlalelazi ukuthi mangingabanga khona ngibe kuyinina phila nami ngangimema.
Mhlawumbe utholakalaphi for the people that want to book you, noma abantu abafuna ukukufollowisha nabathanda umsebenzi wakho?
Okay, inamba yokungibhukha inamba elula kakhulu ithi 0670 272405. Ngiyiphinde 0670 272405. Bese kuthi-ke la ey'nkundleni zokuxhumana, on Facebook nguSicelo Mpungose Imbongi, ilandela ipage lami elithi Sicelo Mpungose Imbongi. Kuthi ku-Twitter uSicelo _ Mpungose, kuthi ku-Instagram uCelo _ Mpungose. Ucelo wakhona ucelo oyisitayela o-CELO bese uzi-W ekugcineni, ucelo _ Mpungose. TikTok uSicelo _ Mpungose. So nje yonke indawo cishe kufana.
Hayi, utholakala yonke indawo. Siyabonga kakhulu Sicelo, and we wish you all the best nje endimeni yezenkondlo.
Ngibonga mina kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.